about to say some real shit, nigga.
Jam on the beat.
Got him hyped.
Ukundani ndani chitomori na rendele. Pengine hata bibi yangu na babu bado wanajua Raisi Nyerere. Uko kwa chuma chawa wapo, tena wakikungata na kuwacha na vipere. Na sio machawa wa mjini, hadi mtoto wa kike wanamuonea gere. Men sikumbuki kama Mungu shamomba utajiri, ila kanipa kwa sababu na stahiri. Sara kwangu ni jambo la siri, so usishangae akinitangaza bahiri, yeah. Nimetoboa mbele mkubwa na tare, ipara na saki wa tandare. Hizi sio zama za kare, muziki uko huru kama kambi ya kambare. Piga muziki tumebaki wawili, haikuwa riziki wanangu chidi na kiri. My sister Angela wamemshika kiri, wambie konde gang ni jeshi la mtu mbili. I'm a champion, I'm your winner now. Champion, champion, yeah, yeah. I say I'm the winner now. Ooh, champion.
Eh, tumeshinda watu wanaoamini kwenye mpango wa Mungu kula mkono wa mtu. Tumeshinda watu wanaoamini siku kundo siku ya kuchinja kuku. Hoya we. Tumeshinda watu wanaotembea na umeme lakini bado nyumbani walikosa luku. Eh, tukashinda watu ambao naamini kwamba bahati bahati zote alipanga bukuku. Apo mwanzoni wale mini atutopata mafanikio, walotufagilia wakauza mafagio. Eh, mtani kwetu sio mtu aletoboa sana litoboa sikio. Chuma kimoja na lala dada na kaka, watu watupi msosi hata ukichacha. Baba jambazi mtoto anajuza mtani, mama mchawi nyumbani atabaki.
I'm your winner now. Champion, champion, yeah, yeah.